Soroti Regional Referral Hospital, eduari risangu wa mdisi ya Soroti mbuvanji wa Uganda, lita nisengkora, eyo kwa nganga galwadda agaba gukawa na wali, mbitundu evye teso, nga chidja kuyamba nyoga kwa atako, nga tegana kosa chitundu che teso. Dr. Joseph Morris Enabu, akulira ebyobulamu mu kitundu kudwalira eryo agamba nti obukadde bwa siringi 10,000 ze bafunye zigenda kubayamba okukola ku bantu obukadde 2 mu 40,000 abali mu district yezo Bukedea, Kumi, Ngora, Kapela Maido, Karachi, Amria, Katakwi, Kapela Byong, Soroti City ne district yenyine ye Soroti. Agamba nti abayamba ku byobujjanjabi mu bitundu ba village health teams bagenda kubirizibwa nnyo balopenga mangu endwadde balioke bazisalira amagezi. Agamba nti amasomero golekeddwa okugulawo olusoma olupya naye ebimu ku bye basinze okweraliikirira kye kirwadde eky'olukusense n'omusujja gwa malaria ogusaasaanyizibwa ensi ebiteekwa okukolebwako amangu. World Health Organization